Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilthatheke leli thuba ekuseni kungolosihlanu ngikubingelela mlaleli igameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Phinde ke ngibonge nakubahle nhlapho usibusayo ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli siyaqhubeka ke nendaba yethu. Ivike lendlule sigcine lapho mlaleli lamadoda amane athatha isinyathelo noma basuka baya ezitheni zama-Israyeli. Noma baya ezitheni zabo nakhona ukuthi babeyofike benzeni asazi mlaleli ngoba kubo nje ukuthi uma besiyeka sizophila uma besibulala sizofa akukho okwema endleleni yabo ake ngiphinde ngithi kuwe mlaleli unemibono eminingi emihle futhi kepha kunezinto ezime kule mibono yakho ozivumelayo wena Lamadoda banombono omuhle ukuthi bayekama kepha ke babhekene nokufa wena kule mibono yakho ubhekene nani yikuphi obhekene nako bona banqoba uvalo babebhekene nokufa ngenxa yokuthi labo abantu abaya kubo bayizitha zabo bazobabulala Kepha kubo amacebo abo noma amasu abo abenza ukuthi bangabi nandaba nokufa ngemamagama amasu abo laba ababenawo babezimisela ukuwafela mlaleli iproblem esinayo ukuthi awufuni ukufela mlaleli lamasu amahle wakho abantu bazokuthini abantu bazongihleka hey kwasha kwacima hey kwasha kwacima uhlala utideqe mlaleli uyenza abantu bayakho Awenzi abantu bayakhuluma. Ngakho ke hlala ube namacebo amahle bese uthatha isinyathelo. Inkosi iyokwenza kanjalo ke nayo mlaleli. Iyovela ithatha isinyathelo ngenxa ukuthi wena uthethe isinyathelo. Sigcineke lapho ke mlaleli sebethatha isinyathelo basuka baye elentuzeni ekamula ama-Aram. Uma sebafika lapho bafica kungena muntu mlaleli abantu babalekile. Ake sizwe ukuthi ke kwasekwenzakalani ke mlaleli sizofunda ke kumakhosi wesibili chapter 7 siqala ukufunda lapha no verse 7 ayesesuka abaleka kuhwalele ashiya amatende awo namahashi awo nezimbongolo zawo nekamu linje ngalokhu linjalo abaleka ukuba asinde verse 8 labo abanochoko sebe fike emaphethelweni ekamu bangena kwelinye itende badla baphuza basusa khona isiliva negolide nezingubo baye bakuthukusa babuye bangena kwelinye itende basusa nakhona baye bakuthukusa basebethi omunye komunye asenzi kahle lolu suku lwanamuhla lungusuku lwentokozo Uma sithula nje silinda kuze kube sekuntweleni kokusa siya kuficwa yicala ngalokho masambe sitshele indlu yenkosi mlaleli lamadoda akazange abe nomhobholo okwashamandebele abazange bathi hey thina sibekwe ngaphandle sathi uma sibekwe ngaphandle sinesifo soxhoko ngakho ke sizobabonisa ke thina ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu onathi bona baphilile babulawa indlala sizokuthatha konke lokho sikubeke la sikhona thina sidle sibabukele Hey, hayi bakithi abazange benze njalo. Labantu bakwaIsrayeli basiphethe kabi basikhipha. Ngakho ke ekusikhipheni kwabo asiyobanika lutho. Kepha izwi lenkosi lithi, lama-Aram abaleka. Ekubalekeni kwabo, lamadoda amane umesefika mlaleli. Ayi ngibusisa izwi lithi, abanani baningi kunalabo abanabo. Kumbulo umprofeti Elisha ukuthi wathi kulesikhonzi sakhe Nkosi mvula amehlo abo umprofeti wathi kuye abanathi banengi kunalabo wena obabonile mlaleli bane lamadoda kepha kubaleka impi ngenxa ukuthi abahamba nalamadoda baningi kakhulu bezomsindo ngokunyathela kwalamadoda bezwa umsindo umlaleli ha ubakithi izindlela zikaNkulunkulu azifani nezindlela zethu thina bani umtshato akobhekeke indlela uNkulunkulu ayihlelile namhlanje uNkulunkulu sibusisa ngezipho zokuprofetha zokuphilisa sesizenza amakhosi ebantwini sekumele basikhothamele sekumele manje basikhokhele sekumele siziveze umlaleli siyabantu ababalulekile kunabo uma sivela kumele bakhothame abantu kepha lamadoda amane akazange abe njalo izwi lenkosi lithi basusa ukudla basusa igolide basusa konke badla basuda bathatha isiliva balithukusa benza konke base baphinde futhi babonisana futhi kuyawuthanda umbono walamadoda bamunye mlaleli bamunye kune slogan esithi divided we fall unity we stand amunye mlaleli izwi lenkosi lithi base bethi omunye komunye asenzi kahle uyaza senzi kahle mhlawumbe wena ubuza ukuthi senza kahle thina ya yiba basikhiphele ngaphandle basibeka le ngaphandle bangasinaki senza kahle thina uyabona futhi yithi esiye sabonisa kwaba yicebo lethu senza kahle thina futhi yithi futhi esahamba ibanga elithize sa riska ngempilo yethu senza kahle kepha bona bathi no noma kunjalo noma amaIsrayeli asikhiphele ngaphandle sangweni noma amaIsrayeli mlaleli asiphethe kabi ayasiphatha kabi noma amaIsrayeli mlaleli angazange asinakekela ngenxa yokuthi siphethwe isifo sochoko kepha noma kunjalo asiphindisele okubi ngokubi mlaleli asenze njani asiphindisele okubi ngokubi kepha siphindisela okubi ngokuhle ukuya ngezwi likaNkulunkulu bangeke namhlanje sibakhulekela abantu bafe bangaka abantu esibakhulekayo namhlanje bahlupheka size sisho ukuthi touch not the anointed one size singcomo uNkulunkulu uzumkhuleko wami abathinta mina abathinta inhlavu yeso likaJehova kobheke sebahlupheke kanjani kepha la madoda amane nanoma bebephethwe kabuhlungu abazange bathi siyobancisha siyobarhalisela sothi rhalirhali siphethe amasiliva siphethe amagolide siphethe ukudla siphethe yonke into sikugcina la thina sikugcina la ngoba sizonikeza kusasa futhi niphinde nisiphathe kabi kungakuyizi lenkosi lithi ikusasa liyakucabangela lo wena bheka kwanamhlanje manje babheka kwanamuhla bona ukudla okungakha isilva negolide ake sambeni sobikela ini inkosi ake ngiphinde leli verse mlaleli base bethi omunye komunye asenzi kahle uyazi uma ngihleli mina akwenzeki ukuthi umuntu azabuza ukuthi bekunjani enkonzweni uyabona mina uma ngekho kuyabonakala we mame tripi uyazi uma ngekho mina kuyabonakala ngifuna ke ngibabonise mlaleli imuphi uNkulunkulu okhonzwa yila madoda amane nesifo sochoko noNkulunkulu okhonzwa wena ngamamagama bahlukile labo uNkulunkulu ngoba wena awenzi ngendlela izwi lenkosi elisho ngakho kepha uphethe iBhayibheli la izwi lenkosi lithi ke base bethe omunye komunye asenzi kahle lolu suku lwanamuhla lungusuku lwentokozo uma sithula nje silinda kuze kube sekuntweleni kokusa siyakuficwa icala ngalokho masihambe sitshele indlu yenkosi indaba ezinhle esizidazi sibathulela indaba ezinhle mlaleli ngenxa yesikhathi ake sithi kuma la sizoqhubeka ivikeliza ngithatha le ntambo ngiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli
the words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, Radio for Believers in Action.